Badaga, hey, yani nguna nyanya chungu viazi.
Mwezenu si wazi.
Oh la 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 la, eh la la.
Ashu.
Oh la 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 la, eh la la.
Oh way.
Oh la 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 la, eh la la. Oh la 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 la, eh la la.
Hivi hivyo sasa, eh.
Dime, dime.
Mi sina stress ya kodi.
Dime. Imejipata
kikubwa silali na njaa.
Dime, dime, dime.
Mwenzenu na enjoy.
Dime, imejipata. Dime, dime, dime.
Away.
Dime,
badishango masisema tafe. Away. Adam bongang kosiya, mi pumelele. I said dunking kosiya, mi pumelele. Anya bonga nkulu kulu, ni pumelele.
Pumelele.
I said dunking kosia, ni pumelele.
Pumelele.
Sasa nimejipata, haji baba, kuna muda nilichaka, nilisanda. Wakati najisaka, sajipata, wana waliona kama, nime die now. Mimonye, maximum, fefe, tachi, mahoti. Na mitahani sa watoto, tunapendo na wazee na wa mama. Mimonye, maximum, fefe, tachi, mahoti. Na mitahani sa watoto, tunapendo na wazee na wa mama.
Oh la 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 la, eh. La 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 la, eh la la.
Away.
La 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 la, eh la la. Oh la 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 la, eh la la.
Hivi hivyo sasa, eh.
Dime, dime, dime.
Mi sina stress ya kodi.
Dime, dime, jipata.
Kikubwa silali na njaa.
Dime, dime, dime.
Mwenzenu na enjoy.
Dime, dime, jipata. Dime. Dime, dime, jipata.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.